la 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 yeah, yeah, oh, my father. Shetani ananiwinda usiku na mchana, adui yangu anatumia njia zote anishike anielekeze jehanamu nikachomeke. Ile hali wewe Mungu baba yangu kuonyesha nimesalimu amri yako. Ni wewe Mungu muumba mbingu na nchi, na kutumainia wewe usiku na mchana. Watu wa dunia wanakimbilia wachawi, wanakimbilia waganga, wanakimbilia majini. Nimeamua nza kutumainia wewe, hata kunyeshe kuwe na kiangazi Mwokozi. Ni wewe Mungu tumaini langu baba, uliniokoa mautini haijalishi iwe nini. Asante sana kwa neema na kibali, kipaji cha uimbaji ambacho ulichonipa.